chenkola ndavika nkabya maziga ebikunyumira sibye binyumira kwengena mu binyuma nkuleka munako zenjiza nenkola buli kisoboka wansi bwenjuba ndabe nga nkusanyusa zenjiza nenkola buli kisoboka naye baby lwaki okaba
Oh, I want you, me girl.